e whakaraura ana i te reo Māori i roto i Aotearoa nei nā. Reira koeira te tino pūtake, kei hua mai pēa e tahi whakaaro i e tahi atu e whakaruana ki ngā kōrero, hei whakakaha ake pēa i tā rātou kaupapa, me te toha toha haere i ngā kupu āwhina, ki tēnā, whakapaukaha ana ki tēnei kaupapa. He kaupapa nui whakaha ki Aotearoa, hoi anō, ko te mea pai, he whakakotahi mai ngā kōrero ki pāhe kotahi.